Sex Lady Diva. Nikwa kwani Lulu Diva. Baby kulikoni. Baby na diva na diva na.
Mume wangu katoka vizuri, kaulamba msuri, mara karudi jeuri, no no.
Chakushangaza.
Na nyumbani katoka vizuri,
mixa kumwagia uturi.
Ile nukia vizuri mume wangu
diva na.
Ukirudi maneno mara kipigo.
I'm sorry, baby.
Kisa mimpole.
Divana, divana.
Mimpole, domana.
Ah, ukweli na kupenda.
Ila mateso nitashindwa.
Nyumba imejaa visa.
Upendo umekwisha.
Ukweli na daga. Ameridhika. Siana nipele. Mungu diva na diva, I love you baby. My man, you can be my side, my sunshine, Lulu diva.
Mie nilitokaga mkole, cha kwanza mpole. Pole pole baba we, kama umechoka. Kwachu kwachu, watu na viatu. Sio ni sababu, ya nini kujipa tabu.
Usiseme hivyo mke wangu, I'm sorry.
Mie kwako fagia.
Maneno ni sumu darling.
Sishikilio.
Futa machozi baby.
Kisa mimpole.
Apana.
Mimpole tumana.
Usiseme hivyo mke wangu, I'm sorry.